Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kanté to boggi jande ga fandu hala Mamadou Sama Sego jom nyalli sagrabe hedibe. Kenyan Premier Minister na wonno ben Senegal na wonno lamorde Mali fanangul do dawul horojo gouvernement Senegal yo simide guldal hakunde ledde didde. Nyalloma hertanango hayebe na yambine kala sabko idi auto sisli 2024 woni jeunesse Mali le habotir segal bangal ande kesse yalla lidindi na yirwa. Yetere meden dou semaine na hande na yobi do kewal ngal do goldergal ngal notorte le motugul habu rimo dimon sembe kabaaji amen hande talataare sappo tati outu kigre talataare sappo tati 2024 bismillah sagrad premier senegal ousmane sonko wari le malik nyande altenere sappo tati outu bangal giijiraku ben ngul do dawul arande wul horejo gouvernement senegal fanda mudun yo sembinde goldal hakunde leda didda e wi ousmane sonko fatiyata wonku hebene kedo fastango umar bagalo
kanko premier ministre leydi senegal ndi wakkande mo yotti don diwoji di kodata leydi mali ndi yeruji makko soggal ko kala may ga kanyun yeso jabbiti mo ton be jidile aeroporto tiagal mudum be jihi be jidoy to soggal ko kala may ga gollato yoga halaji di fu njowiki do dati di lamu hakkundejo leydi mali ndi wonde ndangude nyaloma hande o kanya fa yottoyo basiji ngadi nokku no dite tinza waten kanko premier ministre mali o soggal ko kala may ga o hollitido weltiki sanne o wena hollita wiide gidraagu ko woni hakkun leydi mali kanya e leydi senegal ko boyi ko woni tarikiji du kanko ousmane sonko o holliti wiide leydi senegal ndi tawete bangi leydi mali wala fu ko girdinta leydi mali ndi ko yurata leydi mabbe ndi somi ni ebe laami ton o beydi le hen du wiide be nanginiran juude leydi mali ndi ko nayri bangal gollidal ko leydi LAS de kolliti wiide iwan le fedde sedia wonde kanko ousmane sonko holliti wiide senegal wattata le hen hono ko mudun sabi de dedo leede kanyen kani wadde ko jidi fu ka tiagal mudo wihi wajibi tan sina yimbele afrique be fu denta non gatta so keba gollude ko jidi micciti de wiide kanko premier ministre leydi senegal di o yidi e colonel assimi goita lamido leydi di nyaloma hande no
ko hewi na yowi do guldo ben gollidal hakunde leede e wi kanko dunga politique ko boga bi keita mbiyen holti wiide ousmane sonko bari bam ko do den dudo na holta leydi senegal ben do holta leydi senegal na ben dum do na holta leydi senegal di bami anya ben holtinde anya bami anya holtinde falaba no wofude no kabaro wurdi fewde e leydi malindi baga bi keita wonko hanni kanko fatiya tarkere fostango mar bagalo
la visite du premier ministre
senegalais war de premier ministre leydi senegal di leydi mali ndi ana hollita wiide ebe gondi e tabade hono kongi mabbe be kalno leydi senegal di ko nayri bangal rentinde rumde afrique de fur ana hollita wiide du senegal tawa bangal leydi mali kanyi leydi LAS fi senegal yaltata le fedde sedia wonde bangi tata bodo en hollita wiide leydi senegal di tawataake bangi leydi joen bodi de fa kirjina leydi le kerindiri
pour déstabiliser ce pays voisin
sagbe tout hak laama du ko ramba be Facebook andu X on Twitter kiddo nyaloma hertanango jeunesse yo kala mbiyen sappo didi out derno sisli kawoni jeunesse mali bangal habotir segal he ben ande kesse yalla lindi maldi na yirwa yalen be dor famu keddo ko ousmane nyal bu hebe du fostango kanko ousmane
alle o nyaloma sappo didi lewru out hitan 2024 on mosi sogo woni cubaado falaato ministre jeunesse haro chaldi kajaado leydi yankaku fanda mudon o anda ko gollede de watta hollita do wembereji sukabe jokolbe mali le golleji o nyaloma o ardinama bete kenyen nabbingol noneji mali les cité administrative ko wadi yaso ministre commune do dewrintinal hakkunde bibbe leydi ndi e ministre Abdul Kassim Fomba o nyaloma yambinama le wattuma gouvernement danne golleji fedde sukabe conseil national de la jeunesse CNJ tagalun ministry o politiwide subabe heybe latade hore CNJ anakani jenginede tafon bangal leydi yankaku payotade militaire yakku jonte seda farde mu en fuddude golle e wi kanankobe leydi mendi i dabereji tagal han ana e sariyaji CNJ direction national de la jeunesse politiwide chalido o golle fu jukete itede e ley o bureau
nafaka jikewdo wendi woni mbirna nyamgol bibbe ledde derno limal do ta xamwide na ma say kanyandul ne buru nawtade so fadde ba tiagal nyamdude yalla ne bedro famdu nafakaaji mudu le cialla kedo na ko ben ali cisse do festango umar bagalo mom ne to sendu
bande bomako fa ngarda bofula be motti bankasi kanye gawo yimbel nyamo to bibbe ledde be kali ko lati sabab mudun kedden ko be cedi do hen
namasa burmi nyamde kambar nafamun min kay yu namasa na dene bodeji konkon ɗumi ko anko yo tamati
akadesari
docteur Rosine Ali Sylvie andando kabaru nyamduji o hollitiri nyamdi bibbe ledde de ana nafa jomun sanne ko nayri bangal cellal mudun
c'est la pomme
pomme lemru anana ana nafa bangal fojugol e buyutude nebam leddiyam mangoro ana wawi sakude cancer e dum wawi dun yafinde waltingol nyamdu
les oranges
fana heba cellal andambe kabaru nyamduji bi joman hasindini e nyamdi bibbe ledde ko yata joy li nyaloma
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
bangal yeter meden dusi semen hande men kabaru kewal gol do ben kakul gollirgal mutugol ben hawure ma ko nande mudun mo boyi nawtere de lefnata dun korom koro kewdo woni e kabaru mudun e tarkiji yaran be dor famu bon kedon kalfa gota ben do fesan Omar Wagalo e Alcisse
le ko jabbino ko rewbe le hewbe kanyen kawrtita so motta habu kanko noddirtedo Sadio Camara lamido fedde ngibe to blato o hali nafaji ko tongi do ko rewbe kawrtita ko
rewbe le kurtibe be leldaake fe gooko goto so wana worbe mi em hawrtata ciagal golleji galle mu em so wada golle o nyolidi bi ngadirta kewangal kadule de goro mabbe hokkete rewbe le nayabe ana mu'inorano dum kanyu en du kadule ede be noddirta penduru mo sukabe rewbe heybe kurtibe orno tono coro kaddule mu en
fanta goita yo gollino o golle sanne nokku noddirta do yoroso o do debbo mo du mudu jabbi chapande jeegom nyaloma hande o hali kudun nafata
kewede kaddule dem orno to mu enirte wam e rewbelle jeeyonobe garaji kudun wadirte ko wobbe kam en du kaddule cheetede yeyan dum yo golle mo be kebanno e mudum seeda
gal ko rewbele kawrtita ko wakkati surubaybe kanyen habube du kanyen kawrtita so motta so bami faabe kawriti halaji kewdi kalte don fayotto filla filla wobbe du keddo heddan talo yodo hunde ko mobbe kedde miccital nyalom hande ko wonde majjude Sadio Camara kanyu lami fedde ngibe to blato
surubaybe rewbe wadam jamma o fu ana yima jimi mbaje todi rewbele be oma katafom e do hodo woni darne mudu en so bami fa na e suudu jimi mbaji todi be do rewbe fu wakati no be cenyata de do kaddule watten
kanko no dirtedo gida Seydou Dial andan do kabar ne da ko sifikino o do golle wori
le fil
kewede to cenyono kaddule nabeteno fa mu'ina dolakaji na do kaddule fina tawa goddi hande so mi immaki men darano dum edum wondi majjuda yure fina tawa ami na famu dum ana momni san nyaloma kertanado fina tawa bangal kewede le lidi amendi landine edum wawi latan sababu surbaybe rewbe kanyu endu nangalaawu
verse tutti
fande be do andabe kabarne da ko koliti wiide wattu jono do rewbel be buri fu hawrtinte yo jewde teleji kanyu hettinade radioji
sakira be am kase kawo jom fon habe dum den whatsapp bangal 715 99 16 9 beldo bembal mangal do kado facebook bangal kuna funi yo 37 320 mere mere non ka fambi fu buri nogay tawe li telephone jomu do sede tere maden magazine
sarabe babbirabe e inirabe odo bataki ono wodani
oron kani jogade hakkille martingol kumpa wargol aduna suka modo ana hani jogade talkuru jibinirdu
martinde kumpa jibbingol suka modo yo huune mawne no yo golle du bingule dan kaku
martingol kumpa wargol aduna suka modo yo hakke makko arande sabi irun uditanamo damu e kewde
soni suko wala talkuru jibbingol suko o jattake e le sharia leedi
talkuru jibinirdu ana hebe mere mere to merito
soni so sarabe martinay kumpa jibbingol suko mudu en ana hada suko o naade lekkoy e wattuji garoji
so sarabe martinay kumpa wargol aduna suka o wawa hude heejoji cellal o hebata du mojjereji kewdi
ande wiide sarabe hebudo derewol jibbingol suko modo ana hebire e wattu lewru wotur
so o wattu welnima on jaan yeso sariya iru wayi bande wakkatuji kewdi ittugol buudi du ana wawi tawede
martinde kumpa jibbin windo suko mudum yo beydande mo laawi kewdi e ngurnam makko
bataaki direction national de l'état civil do golidal UNICEF
paabe birdo jawdi agence italienne pour la coopération au développement
yotere meden hande yu kabaru rewbe do yobi dum do nyaw haynyere do rewbe fewde be do rewbe choobi be ko buri hewde yontili temde fu sappo en jonka en sa wi o do nyaw kedda nako hebane mum so sembe do fostan ko kanko alsisio en kirujam
adadu wala li leydi mali do nyaw heyre yo dum holiti wiide docteur Jean-Paul Dambélé o horejo gollirde humani do habugol nyaw sida kany heyre ka ko wonani kabaru nyaw sai adadu mun hebama heddi cuudi dogotoroji di rewbe ha mili en ewtata hore mu en
le jandeji ngadaade le leedi amen di buri fule hirnaange afrique holtama le hem wiide hakke sappo e joyi nadu nogay le temdere rawbel kamin be fu odo nyaw anay mu en ko serti e leede kiddi la adnar allah ndu le leedi amen di wala fu horongoji ngadaade kolti di e haqiqa wiide odo adadu le temdere fu ibe leedi mali odo nyaw anay mu en
kala ko rewbe andi du kabaru ngodo nyaw hakkilaji mabbe anan kewi du majjun
on nous donne beaucoup de
analyse ngaji kewdi bi dokata men mi ngada ngami anda so tawi analyse hepatite o anahem min ka odo nyaw mi andi dum wakat no chowi nomi wakat so a chowi do be bindene analyse ngaji kewdi kandi wadede li hakkune majji ana hepatite o e hore mi andi sanne nyaw o o meedi nangude e latade sababu yimbel didom be andunomi ngami anda hodum hani wadede fa mi dento yure odo
di fedde lolirdo SOS hepatite Mali e hakkile mabbe adadu kolita do wiida nyaw o anay mun ana sullani ana hani dokotoro en ngattana hakkile dum lato le talki ewtugol rewbe hamidi en yo dum kay holiti wiide docteur Abou Diallo o mo le fedde SOS hepatite Mali
15% c'est déjà trop. Vous savez, ça peut être le thème de notre donc on a hivi faja biti. On a andi le galéje amendi. Debo kanyo woni taude tedo yimbe fu. Kanyo woni defo, kanyo woni doko yimbe ko nyama ta kanyo woni doko yimbe ko yarta. Omo mema hunde fu. Debo chowi do. Ana hani ko wada ido analyse ngaji fa anda. So tayo nyaw o ana imuna wala imu.
Afer l'antigène HBS.
Yosukula hunchana do hore. Dun holi tivide kunta yuma traori. Au sage-femme Tombouctou.
Nous qui sommes au niveau de la
Mine ngombe maternité do be ka so min jidi e debbo biya do nyaw hepatite anay mum nyopa modo de analyse ngay guddi kasen fami tayora dum so analyse ngaji guddo didi ngada di ka fu holiti wiide nyaw hepatite o anay mako ne woni ko min bindan tamo safare mawdo sawobe o do nyaw ko be nojirta ARV libbi jeegom o hani bande dum nyaw do jaati soranta hore mudum podde mudum de pharmacie
ARV au niveau de pharmacie
ko wonani professeur Seydou Zeda Daw horejo gollirde do rewbe ewtata hore mun le commune de Bamako wadi nodango fewde rewbe be saloto ewde so tawi nyaw o anay mabbe
ce qu'il faut savoir c'est que le
bihani fame tam woni ewtangoji yi yam urto debbo kamin do wana hepatite tam wodani ko heewi ka fu so be jottike doktor en cile arande wakato be redu analyse ngaji kewdi be dokkete di hepatite o woni hakkune mudum jati sadda analyse ngaji di ana teddan san rewbel chuube yogabe sabi lamu lindi wana ko darani dum wayde wadde dido analyse ngaji jati woni sababu citalaji kewdi goddi bana sidi do nyawuji e bandum e inrabe wayi waytide sukabe mu en
sifa nyaw heere joy woni ton ka lolirdo virus B e C buri nawde e wi dokotoro en e ben darda e yimbele ewtaya ko e mun na e ngada pikiri